EMP Records.
Umeshuka tokea binguni, we ni malaika au nakosea? Sifa zote tumpe Manani, aliyekuumba hajakosea. Toto si toto, ulala, imeshinda loto, ulala, vita moto, ulala. Toto si toto, ulala, imeshinda loto, ulala, kupata mtoto, ulala. Basi wewe wanani, niambie wanani, wanani, kama sio wangu tu. Basi wewe wanani, niambie wanani, wanani, kama sio wangu tu. I had a like you, yes it's true, yes it's true. And if they ask me to choose between me and you, ooh, baby I choose you, cause I'm you. Kudekeze kanisa nikupeleke churchman, mtoto wa mama gentleman. I'm in love with you my love.